Former the Gatkan Onkatina Havaruska Matter Studio Kalanko Dantonke Irmonako Havaruji or Ice Hamad de Mund Abdul Mun Fofmo Abdul.
Yamu alaka Ice Havaruji de Gadan 18 and Tobe Asawao.
The Havaru eat the Hanani and put the Thunder Region di Fatoni it what a batu, 18 December Hitandu Ujna it Elaso Ego, Kodifa Engala. The Reuter Pindel met and Jaiton and Belear Ganan de no one know what a do fill the hat ude, Rope Uma de Chiemupe. Jahadar kubeje golloide laal goldu ni lebbi tati ni ko gol jottina han wakkati men kantrana on fijoji men ko cunnino balli bannira hikka der region di fonu du wada 18 december
non jati wadi aisa mikintina himbe duni fa hannen ko illahi taane duube ujuna didi e jena wari region di fo en dan ni wadude battu 18 december gu en kittino ko sukabe ummatore godon ni bi ko wadda firta den gal fulfulde
ona abun horin ciki ne
hunde non ko latari min weltare maunde gam dum wadi duube jeddi ma jetati ni ko iri fijo 18 december go wadaka der difa e bawdi alla nani dum miden jetta bibbe wuro difa ben fu alla wan fijo hantira le jam e sew werbe warbe ben do kotira e jam
ga iyalen sun
to wallahi yow
to wallahi minen bibbe wuro difa le weltare maunde min tawa sabe fijo 18 december bi tengo difa ngalango gam rawanin wi anoma go wadan de ko dum akentina kasi den ne wala fu ko sendiri difa e regioji di to kaden e wiide ko fijo gon wattaake gam Allah rafke jerande na go wodi dumi den ela ngotim le jam
essew bannira der gatiira de enda sukabe jangobe jande lokkol yobe der jangirde fere fereji mogaya be gadi murter tondo lawol gol enda
non jati wadi aisa den dari duni fa hande hanono ganiu abdraman ardido fedde derani de sukabe jangobe gade enda ni halir do hano jamude ko wattani dum heedintina bureau lycée lko mogaya o enda ni waddi ko be gadi yadu metta berne du enda kittino ko wi ko fadel alu waddi firtaade gal fulfulde
c'est juste non tawa ken atan e yade to rusi kaji do fille jande der departement on e wiide ko nodda fedde ardangal sukabe jangobe wara wattude bureau on der jangirde elkawo kamdum woni mana burtaki aminke min kanana foto ndirde e elkawo e horemu wattude bureau mudu itande kande be puddirana e jangirde samsu beri den hardom do kai mido yettabe sannem kengan altine on der jangirde elkawo sufile fu fama min anda fu moy enno no ani min gara wattude bureau mabbe gande dum wadaka wakkati fu be tokkititu e fufude soufflé rawani jeddire mubbere be gadi soufflé no fufé min andai fu may enno
on sait pas qui siffle
aisa kenga duni fahande den dari lumo kollol are rewbe jo en company ji ko en firta dum duni fahande orgar pelle rewbe indirangal get up woman do en den niger kan wadi batugu enda
non non bannirawo suka umma tore rewbe non jombe company ji gaddi nebbele mubbe fere fereji hollude men kettino ko Esther Godo tigili do lumo go endan ko hal ko dum waddi ko firta dengal fulfulde
nous avons
meden tawra do der fedde amende rewbe jon en gollirde ko e mubbe hewbe misal der mabbe no wodi gollambe no bonjita nyamri no gada kullego no wodi du fa hanne wadambe luma ko mubbe do internet no ciotta nebel de boccina guri balli no wodi du fa hanne ciottobe kolte denne men cingi lumo go ko watta be annane meden tefadu adude rewbe go men beida ko watta kambe du e keba barke ekkintinoje de men gadanta rewbe
du réseautage des formations que nous organisons
Banniraw jon kuma wakati o tarpindol meden non topade halude do hala jojjina ka chaka gure laso e ko deki komin tondi kanjia dundu ga hadude rewbe mabbe golloide der kubeje
non jati wadi aisa amma lebbi tati gada joddinol halaji di enda ni handen to tawden do filla o enda en kettino ko seydo abdu windi tan waddi firta dengal fulfulde
lebbi tati ciagal ko dum hoji lawol wiide ke rewbe le yara fadde to wurto yaade joddo der galluje dum woni ko hawrtere sukab umatore goldi do majjum abubakar hamidu kanyon horejo hawrinde nan ko wi
ko karode ke erte
jinnare de min gondi woni yilade der gure laddeji din fu yidu de umma tore dum waddani nim e bayle yeru no andira amma min ki sake ko dungu gon woda e kanjum buri bonnude muradu om gamne fu mon jewtidi min potana hakillo jomu jodo wuro hinade jamaare mum sabu handen filnde wuro buri nafude neddo
gin window naf
nafa.
Nder wuro Faria rewɓe waɗnama nokku to watto deme ceeɗu gam batte Allah e ɓe keddole wurɗon enda biba seyni e Halima Mumuni ɓe rewɓe ɗiɗon funno tawa eley golloɓe nokkure nde enda
faluji ɗinon kaw woni imen boccina gam min giɗi min puɗɗa golle wattude salati chu albacce e tamati en emen boowi waɗɗude ɗum amman ko yi'a hikka jaaki ñamay wala waɗi himɓe no tittinkini e waɗɗude ɗum illa ko yi'a jaaki ñamay wala emen gatta chu salati albacce e ko nanni
titta
fedde waddore ballaga muɗum far golla rewɓe wiyetede ilaf e dow ballaga fawo wonno walla rewɓe taɓe nder gurɗe endan Omar Hassan Magaji kam won do inde ilaf on endan
irkaga min garana yidude e jom en kali jeje waddude mballa gam min taykake darde nimɓe maɓɓitane golle ko watta joɗake wuro gollude fuudu ko hitande nden woɗay hikka o ɗum waɗan dillunoɓe horum de balloɓe nimɓe wuro ɓen no woodi nder lawol durudidde e rafi keƴora ñamri nangana ɓe min cigilakina wuroji sappo e joyi wuro fuu nimɓe sappo amma ba ko nonda hisabu amin momin gaɗi ƴewtana golloɓe nder kalijeje ɓen
fou
kewal rewɓe tawaɓe nder nokkuɗe endan no mila ni joɗade golle leydi fa woɗa no haɗa rewɓe endan dillude joɗade nokkuje goɗɗe
aissa joni sey naten nder fijoji coñinol ɓalli
har ko darta fijoji coñinol ɓalli hanne en gaɗan filla super ligue leydi Niger lata bal ittodira ko waɗa jeena yaarde 13 lewru décembre hitande 2022 laso e go'o nder majjum sahel e as gendarmerie gaɗiɗi go'o go'o non du fahan racine fc e olympique kan en du gaɗiɗi caka muɓɓen ɗo enden ñamay
aissa non du fahan nden to enden arlit ako kan fc kandu heeɓi jalorgal dow urana fc ɗiɗi e ɓolo espoir fc kandu heeɓi jalorgal dow js mo tawa ɗiɗi e go'o sgn kandu heeɓi jalorgal dow as police go'o e ɓolum as nigelec kandu heeɓi jalorgal dow as fan go'o e ɓolum denne aysa de en daari duni fa handen sey bien ko as nigelec kan woni yeeso diidi laso e go'o asgn en kandu no dekki as duwan kandu fa handen heeɓi nokkure tata ɓere nden
nder sigilaji latabal ittodira ko ligue des champions ko leyɗe tubankoɓe lawol ɗiɗaɓol talata bittiɗo endan ɗum annini psg e real madrid kan en latti doyta Manchester United e Atlantico Madrid kan en duno latidon Chelsea e Lille kan en du latidon lewru février waroru du latabal ittodira o endan waɗoyte ɗo men kantani o habaruji amin ko sukaɓe matoro min getti kettinaki on kettini min nde on jiiɗi ettinako habaruji oño on dowla e rt tati ɗiɗimmo jo on joɓata buuɗi bagoto sey jango dimo fiyari